yʋʋm tʋse la pila nin-tuulg kiug-gũusg gasgã zãmsgã rẽnda. D na n zãmsa sõs-kãngã tuul nif kiug rasem pistã n tãag signo kiug rasemã yʋʋmã. Lisgã yaa tɩ la ne sẽn dat n lɛbga kirs neda. Sõsgã tika pipipiɛr saka tã vɛrse pis la yembre. Be, b yetame yaa. Rẽnda ra mamsda koom lisg ning sẽn fãagd yãmb rũndã-rũndã wã. Yɩɩlã, yopoi, la pis nu la a yʋʋbe. Bõe la vɛrse kẽesa sõngd tõnd tɩ d bãng lisgã wɛɛngẽ. Pipipiɛr saka tãabo vɛrse pisi la pis la yembre. Matiyo sak pisi la ni, vɛrse pii la wɛɛne pisi. Rũʋmã sak pisi la yiibu, vɛrse pii la a yʋʋbe. Sul la yennɛɛ yiibu, sokre, pipi, roagd b kẽer mansem yaa wãna, b biig sã n wa yeel ta rat n deega lisgo. Sokre, yiib n-soaba. Bõe yĩng tɩ b sokr sẽn dat n deeg b lisgã b sã n zoe n dɩkab me sẽn kõas Jehova. Yaa tigs kãseng sasa tɩ b pugl yʋʋr sẽn boond ta Mariya yas sẽn dat n deeg b lisgã soka t'a roagdba gɛta. Sã n biig ning sẽn wɛgsd lisgã sõsgã wa n soka sogsg yiibu t'a Mariya zĩka koɛɛg n naag n lʋke. Rẽ poor bilfu a reega lisgu. A Mariya sẽn yãk yam n na n dɩka meng n kõas Jehova n deeg lisgã a roagdb sũurda noomã wʋsg nea. La sẽn dengrẽ a maoara maanda yiire. A ra sokda meng yaa. D yĩnga a Mariya pa ket n paood nea na reeg lisgu. A miime tɩrɩk f meng n kõas Jehova wã pa reem yelle. A sɩd wʋmda rɩ võor sõma bɩ. D sã n kɩt t'a gũ bilf n paas pa sãw sɩda. Roagdb wʋsg sokda f me sogsga woto buudu b biig sã n wa yeel ta rat n deega lisgu. Sɩdme yam yãkr ka be t'a yõoda taab sẽn na n dɩk f meng n kõas Jehova n deeg lisg ye. Sul la tãab ne a naase, sokre, pipi. Bõe la tʋm-tʋmda piɛɛr yɛɛl yã tɩ n wilgd tɩ lisgã tara yõodo. Sokre, yiib n-soaba. Bõe yĩng tɩ d tõe n mak lisgã reeg ne n nowe sẽn ka koom koglgã. Tʋm-tʋmda piɛɛr maka lisgã reeg ne n nowe sẽn ka koom koglgã. A da sẽn yeele. Rẽnda ra mamsda koom lisg ning sẽn fãagd yãmb rũndã-rũndã wã. Pipipiɛr saka tã vɛrse pisi ne pisi la yembr yetame. Bãmb yaa neb niisd sẽn yɩ kiisd wakat sẽn looge wẽnnaam sẽn maan sũ-mar n kaos wakat ningã nowe sẽn maan koom koglgã tɩ neb bilfu dat n togs tɩ neb a nii wã kẽa pʋgẽ n põs kooma. Rẽnda ra mamsd koom lisg ning sẽn fãagda yãmb rũndã-rũndã wã. Yaa lisg sẽn ka yĩng rẽgd yiisg yĩng ye. La yaa kosg sẽn kot wẽnnaam ne sũur kaset sẽn yaa sõma a Zeezi Kirist sẽn vʋʋg n bas kũumã maasem yĩnga. Koglgã ra yaa bũmb sẽn wilgd vẽeneg ta nowe sakame na n maan wẽnnaam raaba ne a sũur fãa. A nowe tʋma tuumd ning a Jehova sẽn kõ n wã hal tɩ wa sa. A sẽn tẽ a Jehova n maan bũmb niisã kɩtame tɩ yẽ ne a zakã rãm paam n põs sakãsengã. Bõe la a piɛɛdda rat n sõngd tɩ d bãnge. Koglgã ra yaa bũmb sẽn yaa kaset ta nowe tẽeda wẽnnaam. Lisgã me yaa bũmb sẽn yaa kaset tɩ ned rɩka a meng n kõa Jehova n na n lebg kirs neda. La wilgd me ta kɩsa sɩd t'a Zeezi kiime tɩ yɩ maoongo la ta vʋʋgme. Waa nowe sẽn deeg b lisgã sakda wẽnnaam neb sũur fãa n tʋm-tʋʋm ninga sẽn kõbã. B sã n kell n maan sɩd ne a Jehova b na n paam n põs a dũniyã sõng sasa waa nowe me sẽn paam n põs sakãsengã sasa wã. Wʋta wilgdame tɩ rɩk f meng n kõa Jehova n deeg lisgã tara yõod wʋsgo. Dẽnd ned sã n magd n na n deeg lisgu n viigd wakat fãa a tõe n wa kõnga vɩɩm sẽn kõsa wã. Sul la nu, sokre, bõe yell-d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ. D bãngame tɩ lisgã tara yõod wʋsgo la tɩ pa reem yell ye. Masã, sogsgã tãab la d na n lʋke. Bõe la biiblã yetɩ lisgã reegr wɛɛngẽ. Bõe la ned tog n deng n maane n wa tõog n deeg lisgo. D sã n wa zãmsd d biig wall ned a to biiblã, bõe yĩng tɩ d segd n tẽegd wakat fãa tɩ lisgã tara yõodo. Bõe la biiblã yetɩ lisgã wɛɛngẽ. Sul la yʋʋb ne a yopoi, sokre, pipi. Bõe yĩng tɩ neb a ra wa ta zãmb tɩɩs neng n ta lisdba. Sokre, yiib n-soaba. Ãnda lisg n yɩ toor fasɩ ne neb a taabã fãa la bõe yĩnga. Ned sẽn yɩ pipi n da lisd neba tɩ biiblã gomda yell yaa zãmba tɩɩs. Bõe yĩng tɩ neb a ra wa ta zãmba tɩɩs neng n ta lisdba. Yaa sẽn na n wilg tɩ b sũ-sãamã b sẽn kɩɩsa moe yis tõoga la tɩ b tɩka yam n kot sugri. La ned yeela a zãmba tɩs wa n lisi la nin-kãng lisg ra yaa toor fasɩ ne neb a taabã. Yaa Zeezi sẽn yaa wẽnnaam biigã nda ya nitsin zebis zanga. A zezi zi man yil wendye. Dende da patile ta tek yaman kusugulye. Wotonga, mwen ying tali yag lisugu. Yasin na wili gita sigilin sa me, na man wen nam dabu. Ibro nam sak piga, versa yupoy. A zezi sun wan sing kwa yag monga, a karambisa mida lisida neba. Sinda wataba zezi karambisa nenge ndi yag lisiga mida ratung wili game, tipsu yi sama apsin kisa mwayis tonga, la tipti kayaman kut suguli. La jizu kuma la vugra pore, sindata faan lebra karan bik sigadan dega lisugu. La bam lisuga vongri ya tore. Sula ni, sokre, pipi. A jizu vugra pore, nubugla kwa karan bisa. Sokre, yibin soba. Mwenying ti sindata an lebra krisnet sigadan dega lisugu. A jizu vugra pore, yon pisan la tanwa, avin rame ngangomne neb kubus nu la zak sindatikim ziyanga. Raya rapne paraba, la tuy meng ti kam nare. Tuy ti ya barar la sin yel ti, bi keng ma neba bud fan ti imam karan bisi, lis bam neba, la bilibla, la si song yure, la izambs bam te psak bum niz fan mam sin yel nyam ti imana. Mati sak pis la ni, verse pila way la pisi. Denda jizu sun wa nan kono tu mon kwayra, onda karan bis kubus rebebe. A wilga met net ning fans nan sak ni yubul balagra an lebra karambiga ya tile tarir lisgu. Mati sak pila yemre, verse pis la wene pista. Net ning senda tuntun wennam tita yam, sigden sak ndira meti ya ne jezi masam la wennam pilis draba. Ya san sak ne la yaw nuntun dir lisgu. Woto la lisga nan tan wennam yam. Bom mwushrumbe bibla pourin, un wilgrin ti pipi kris neba wakate, Nemlis nda lebrada jeji karambisa la mimi ti lisiga tala nyondu wosoko. Abra pataksi tip sigadan basa me ti kaos tip yaw lundir lisigye. Ram basi ti kaos ye. Sula wane piga, sokre, Etiopi rawa kibara ne tum tumda pol kibara wilgida ton mwen. Tum saka ni inverse pisan la nu, ne pisan la yob yetame. Den, a Philipsi nga ne gulu songa zinka nga mouni yenda jeji kwe nonga. La bambi sinketen kenda, abwa anta kwa msinyike. La ligidu gungre yele me ya. At kwa mwengidra mamne kwa mlisgu. Idu gom Etiopila uning sinda tubin sak zwifuna matungudu mayele. Ara kenga Jerusalemin tupusa Jehova anlebe kukwisi. A Jehova maleka yele a Philip tababas Etiopila wan antitasa kwera. A Philip sit kenga men timoni enda ziju kwe nora. Roman semyi wana. Abanga meta sigden sakamenta Jezu ya zusoba, la man bumlinga Jehova sandati kris neba mana. Rinsota lir lisg zinyik pokwen. Woto wilgida meta sunda noma neyasan bang bumlisa. Idgom Israel rawa yensan da namsir kris neba meyele. Israel budora ya budwe namsin so. La Jehova wanda aga zifna man base, ab kisra nyinga. Rawa ratara yensan gusak zifna matungurma pokwen. La awan banga bumsin tal yoden jiida. Dara ye, a jezi sinda vugun be sasun wa venra men ngom ne. Aman sim yi wana. A saka meti kris nida ye nyur sumbonta ananias nan songa. Bibla ye le meti ne pore a yike men dir kum lisgu. Tum saka way, verse pila yopoy ne pila ni. Samakaiti banga meti a rawning yupson wa ambon titum tumda pola ye lat sungomda. La ratin yakta sambang tiya ne jezi masam la wennam pidis daraba, ariga lisg zini pouren, mpa basti kaosye. Tum sak pis la yibu, verse pila yibu nta pila yob yetame. Mik ti rawa yemren dagan bebene, ta yurubon ta ananiasen sakat tonra, la zifra ma faans nda bebe wara konta yenda kaset songo. Yenda wa mam nengen yel mam ya, mba biga solle, pa mi nini yasa. Wakat kang bala, Mam libam pa mam nini, lam nyanda lame. Ahana nyas ye lam ya. Tondi ya abra mawen nam pindi nyaka nyam ti bang btulsum, ti nyatirilim soba, lay wum bam nor gwama. Bala, nyam na yi bam kasit soba, an tukos bumnis nyam sinyale wuma, neba fanta ure. La mwasa, ya bwoy ti kawsede. Yikim pu sinizi soba yure, an diyakom lisgu, an pa me yirwena pekre. Sulpila yembre, sokre, pipi. Mwen kit tisin zamas de bibla tulundir lisugu. sokre, yibin soba. Et san ne net nan deer lisgu, wan ying tit si nome. Runda runda me, ya woto ne neb nisi sin zamse de bibla, ob ya kam tib ya kasamba. San tarap tiebo, tub si nom nebum nisib sin banga tulle men dik me son kwa zyo van deer lisgu. Tigis kasang fan sa sa, lisga sosgab son wexit san datan deer bliske yinga tara nyot wusgo. Net sin zamse de bibla san sak sidan. Nyak yaman nan deer lusgu, noma zyova kaset namba. Rwakad me sa nye biig sin naak sin datin deer blisga, asur noma me. Yom tuse yile pila yo bombien kiuga, an taak yom tuse yile pila yo po istase kiuga basgo, ya sin yed nev tush kobis yile pis ni la naa sin deer lusgu, an naan wilek tibri kab mengan kwan zyova. Ya venak to banga me tilisga ya tila neden ding faa sin datin libak kris neta. La mwen labre nga maane, yawlo nan wa tongon deer lisga. Sulpila yibu, sokre, bwela bibl karan big togon mane, yawlo wa tongon deer lisgu. Nanti net tongon deer lisgu, a sekaden tiyan wen nam ne sur faan. Den ya tila taregan bom bang wen nam soma, la banga raba si ya sop net tiyan la linsal ba, la saman bumni sip faan gari yinga. Tiyan ba nan kita menta basman sim bud faan asin panon wen nam, la mouta sem vitu towa zemes ne anwaya. Sidme, net san de lisgu, mpade ngambas bumni sin tuen kit net ko ngwen nam riunga, a lisga patanyon ngwen nam taurye. Pipi konent nam saka yobe, versa wayne piga. La saka zeova nwaya balpa sikye. Sindatin ye, tilik sikaden kenda tigisan, ammon kwayga wakat faan la zamsit neba bibla. A jeji wilga menti ya yinkara mis ha kika na ammon kwayn noga. Tum saka yen, verse ni. Ya bibl karan big saman bunkan sa faan la yawlan tuen pousa Jehova, nye la tarika mengan kwa na man raba. Lepore, a tuen diga lusgun wilik neba taure tarika mengan kwa Jehova. Sekden yi bibl karan big faan bon dabo. Sulpila tabo, sokre. Mwenying titpa sekden yim tilisga ya tila nindet ning faan sandatin yi krisnet hakika. At sanwa songdir kama, wal neba tabsin na ilin tubo yi krista karan bisi, et sekden tingda me tilisga ya tila nindet ning faan sandatin yi krisnet hakika. Disambed yame, et pa nan ye sedem paratan gomlisga yil nebye. At nan putum bauta wakat sin zemson gomdini yil neba, an songop tu bang tilikuf mengan kwa zewa an dek lisga tara yon wusko. Hakika, et rata me tit kamba, la neba tabat sin zamse di bibla kelem bisi ptien ba, halin wari yaglisgu. Sulpila nasi, sokre. Mwenying titi pasikadam petak neta tari yaglisgu. La tinga neta ba ye, pasikadam petak big wal bibl karam big tari yaglisgu ye. Ase ova paratoto ye. At san zamse neta bibla, at tokon songa lame tabang tasikadam mwame, mwapa mzod soma ne ase ova. Ya sunra san nom nebom nisa sambanga, tarat ne sunrufaan liba krisnet hakik, la nan tulon deer lisgu. Sul pila nu, ne pila yobe. Sokre, pipi. Obnyaka yom sonre, tinet san patare be patwen deer lisgu bi, wiligi le ura vonre. Sokre, yibin soba. Ba net razoen deer lisgu tungur matopoen, asan datan lebra jova kaset soba. Mwenyeng tia tile ta lire lisgu. Obnyaka yom sonre tinet san patare be patwen deer lisgu ye. Bibl karan big faan tiyeb sen bi toto wapa yembriye. Wusuk liyaga lizik tib nan pawdeen, an ketin tunda Jehova. Kenyad san wad nan sing bibla zambis gaan, tibra zoyin kula wusuko, la pa banga me tib sikadan diga lisgu. Sanda menge yom ra yida kwabga. Saan bi po kayen da zambisit bibla ne pakayen yom san vinsake. Paka waan swakka la men nan banga asan sikadan leben diga lisgu, bala arazoyin diga lizik tundum toto wapuwen. Sambi po kakita me tib naagtaabun karan bibla versi ramba, loka sokra. Paka banga meti saan ya ni bibla sinje taan, asigden le riga lisku. Asid nyaka yama manden, mpabasti kaosye. Ba sandatal yu mpisu po ila zaka, apataka stilisga patila ineye. Den yad saan banga Jehova raba soma, anyawlon dig lisga lad lisga naan tal nyoda Jehova tori. Oto wilgida meti ba nere razo indiga lisga tungu di mato pukwen, asan datan lebra Jehova kaset soba, ya tile talere ilisgu. tum sak pila way verse tam ta nu yetame ta pol sokop tilinwa lizig ningeb sen diga ya bugo tiblek tiya zan lizga de apol yer blamya azaran lizida nebni se sentiq yamun kusugura labrakan yeta israel neba tip tened nings nam pol ngenda wawa sendatan to sta jesu bamsungu ma wotu abkita metiblis ko ne zu soba jesu yure sul pila yopoy sokre Muyin tin nedli sugrar ya wakata sin sikadam bukse. Nedli sugrar ya snu wakate. La ya buks wakatme. Bala, yilim pit simpul ma zova bumlinga rendat mum. Ya ring la zizisin yel tisin datin ye nye karan big sikadan saka nye yubul balakara. Azizi karan bisa palevan vib mes nying ye. Visin kye bam ying on vurumbas kuma yinga. Yibun kunantram saka nu, verse pila nu. Sul pila ni, sokre, soksbushla nan lyok sosok ning san pukuda pukwen. Ediyan soskanga pukwen tinyak yaman deg lizugun lebak kris neta pariyem yelye. Yari ying la maria mawasanda sokda meng soksok kienre watsang wilik singruwa. Isan tara biga, tweti sokda meng ya. Mbiga siklin sa amen tuen deg lizugun masabi. Amia jova tiseka narika meng kwaabi. Asikadan karama men pam diplom damba la pam tumde yawlo warir lisugbi la sandir lisugu ngoman yelwen kasnga na ngomare fa yel sojoding sam pourda point la tges bumling sentrain song rwagalba te batal taxox sanzem lisuga zugu sam pourda yas nan konven mon passé yam di kayem ngon kwa zova bi nan tinep sanzam set bible rir lisugu le bra zova kaset namba Sambi ginning sing we kasid lisiga sonsra, sok dubla soros rayib zama wa taure. At pipi sokra. Renyinga, nyamtika zizi kris mwanga zugun tik yaman kose yelwena suguri, la iriki meson kwa ziova na maana raba bi. Mwoy tid miinti, sindatin deyegib lisiga zoyen dikab meson kwa ziova na maana raba neb suifa. Sinzemis yumd nan ta zizi konoran yel tibman neba tib jinyen karambisi, An lis bamba, a wilga bumni sin ya tile, nesan datin jib nye karambisa. Neta ras sonsa da nye tum tumduba la karambisa taba. Ata sin yele, neta an datin tumam, biye kisa mengrabo, an tuka da pikum pukumam. Matye sak pila yobe, verse pisila nase. Azizi vima tonre, ya bawa raba manak an da paka. Ren bibla karambisa ni sin datin saka bumni fa azizi sin yela, Sikadan kisab me sa rabo, an likab me san kwa zeova, an na maana raba neb suifa. Obrik da zizi tok zantari, tiya zeova raba an pak ben yida. Apsi sakan nan diga lusga wilig dame tipsit kisab me sa rabo, la tibrata neb suifa man wennam daba neb panga fa, la neb tongo la basintar fa. Romdam tak pigla yibu, versa yemre. Yari ying la sosida san sokudup sandika me son kwa ziova na maana raba. Same,